Yo yafese yomwako wa president mu district ye kibogera buda abazadde abatanazzaayo baana baabwe ku masomero tibolekedde okukanga vulwa Jackson Ssebulimali eyo
okusinzira ku muyambi w'omubaka wa president Henry Rubanjwa wabadde wa yamune Rubogola Simba ategeezezza nti bakoze omulimu gw'okulambula amasomero nti naye ne basanganga n'okutuusa kati abazadde bakyalemedde abaana nga basiibya mu malimiro
tamujjako masomero ag'enjawulo district aga primary ne secondary naye ng'olaba ttaana y'abayizi okukomawo mu masomero ekyali wansi kyandiba nga kibudde olw'okuba nti olwasomeyo by'okulima etandise banamu nga bali mu malimiro balimira ku bazadde baabwe nga kaseera ka kusoma so nga ofiisi ya pulezidenti nkunga bannakiboga mwenna abazadde bannaffe mbeete abaana basome basobole okuba nti bateekebwateekebwa kulwa ebiseera ebirungi by'omu maaso
RDC Rubanjwa awanjagidde abazadde okuwa abaana baabwe bye balina okukozesa mu masomero kibayamba okusoma obulungi
era nsaba abazadde baffe bw'oba osindika omwana mu ssomero muwe ebyagenda okukozesa bimuyambe kulaba nti asoma bulungi bisange ebitabu omwana yeetaaga ekalaamu ate omupakinga n'ekyokulya omwana tajja kusibwa njala kusoma
yakulira ebyenyigiza mu disitulikiti eyo Jimmy Kyagulanyi Ddumba agamba nti abasomesa nakati be balindirira abaana mu masomero ekyobuswavu mu masomero ga gavumenti ag'obwereere bwatyo kwe kusaba bakulu b'amasomero okubeera ku mirimu gyabwe gisobole okutambula obulungi
abasomesa gye bali muweereza abaana basome jjukira ennaku zaffe baasazeeko wiiki namba n'olwekyo tetwagala kwonoona budde njagala okukubiriza abakulu b'amasomero mwenna gye tuyise gye tutayise mubeere ku masomero gammwe nga mukimanyi bulungi nnyo nti okukola kw'essomero lyonna obulungi kutandika na mukulu wa ssomero kubeerawo
kurwa Ssedume Lubogola Simba nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekyo.